Muteza matukira ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanye inshuti zacu mwiriwe neza. Mu Burundi radio ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Nimugende na hariya kuri internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio Yacu, naho mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga uko kirimo kibageraho. Muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze koko rwose muri isanga. Ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 12 mu 1948, Inteko Rusange y'Umuryango w'Abibumbye RONI yemeje amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya Jenoside. Aya masezerano niyo mfura y'amasezerano mpuzamahanga yose arengera uburenganzira bwa muntu, ni ukuvuga rero nyine ko ariyo ya mbere na mbere Umuryango w'Abibumbye wemeje. Umuryango w'Abibumbye icyo gihe wari uteraniye mu nyubakwa yitwa Palais de Chaillot i Paris mu France. Ubura ayo masezerano yabaye itegeko mpuzamahanga. Koko ku rubuga rwa RONI turahasanga ko abanyamuryango bayo 153/194 barangije kuyinjiza mu mategeko yabo bwite, ibyo bita ratification. Ni ukuvuga rero ko biyemeje inshingano zo gushyiraho ingamba zo gukumira no guhana abakoze icyaha cya Jenoside, abari bo bose, baba abategetsi, baba abakozi ba Leta cyangwa se abandi bantu ku giti cyabo. Itegeko mpuzamahanga ryo gukumira no guhana icyaha cya Jenoside ryemejwe biturutse ku masomo ya Jenoside yakorewe Abayahudi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Icyo gihe abatuye isi bose baravuze bati never again, ni ukuvuga ngo Jenoside ntizongere kubaho ukundi. Nyamara rero muri iyi myaka 75 ishize siko byagenze, murabizi Jenoside zarongeye ziraba nanone. Kubera iki rero kukizi gikomeza, amasomo twakuyemo ni ayahe? Hakorwa iki kugira ngo Jenoside zicike ku isi? Ese guhakana Jenoside by'ubwabyo si ukuzihembera? Umushyitsi wacu ni Eric Nsanzubuhoro Ndushabandi. Muri make Eric Ndushabandi afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD, ni mwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda no mu zindi kaminuza zitandukanye zo mu bihugu bituranye n'u Rwanda mu biyaga bigari, n'umushakashatsi muri Kaminuza UC Louvain, ni ukuvuga Université Catholique de Louvain mu Bubiligi. Kimwe mu byo yibandaho mu bushakashatsi byerekeye Jenoside no kubungabunga amateka n'umurage wo kutibagirwa. Eric Ndushabandi yashinze kandi ahagarariye mu mategeko y'u Rwanda ikigo cy'ubushakashatsi n'amahugurwa ku burenganzira bwa muntu na demokarasi y'amahoro. Yahoze kandi ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro IRDP kiri i Kigali. Ubu ngubu ari mu Bubiligi. Maze rero mbazanira umushyitsi. Eric, urahura komeye.
Murahe neza bwana Thomas Kamirindi.
Nagira ngo ngushimire byimazeyo rwose uyu mwanya wigumwe, kandi abashakashatsi ndabizi mu muhuze cyane, ndagushimiye cyane rero rwose byimazeyo.
Akoze namwe.
Nguhaye kandi kaze muri iki kiganiro, ukora ubushakashatsi ku bya Jenoside no kubyerekeranye no kutibagirwa memoire, ndetse na identité sizuko nabyita mu kigerwanda nimba rumwe merere kuki za genocide zakomeje mbese mu magambo makeya ukurikije uko wabibonye nize za genocide zakurikiye iby'abayahudi kugeza ubu ngubu muri imyaka 75 ishize
murakoze cyane Rwanda Thomas soje n'abadukurikiye kuri radio ndagira ngo bashimire mwese kandi nkuko Thomas abivuze ko ingingo tuganiraho ari ingingo ikomeye ndetse tukaba tunavuga genocide tunazirikana abazize genocide abazize ibyo byose bibangamira ikiremwamuntu cyangwa se crime contre l'humanité reka mvuge ngo mbere yo gusubiza yenda ni izihe zakurikiyeho ni izihe zabaye inyuma y'iyi declaration yo kurwanya genocide reka manze mvuge ibintu bikeya byatuma dufatiraho cyangwa tunuve aho byagiye bigaragara ndetse n'imiterere yabyo icya mbere ni uko nshaka gushyira muri cadre generale cyangwa se muri general framework yo kumva neza genocide hanyuma ndaza kuvuga ukuntu ibice igice kimwe kigira intention cyangwa se gahunda yo kumaraho ikindi gice hakoreshejwe uburyo bwose uko genocide ntabwo ndi butange genocide ni iki ndibaza ko abatwumva benshi tumaze kwisobanukirwa ariko ikiyiranga cyane cyane niyo intention nuko gushaka kumaraho itsinda ry'abantu runaka kubera icyo bahuje kubera icyo bavukanye kubera uko bagaragara ushaka kumaraho ubwo rero reka mvuge ibisasirwaho cyangwa ikibituma iyo konfi izamuka ibintu biri mu gihugu biri muri sosiyete bikageraho itsinda runaka bishyirwa ahantu bikavugwa bigasobanurwa kenshi bikajya muri sisiteme ku buryo iba cible bakaba victime ndetse na target cyangwa se abagenewe kwicwa bakibasira reka mvuge amateka tuvuyemo ni amateka maremare kuva intambara y'isi kugera ku byo umuryango w'abibumbye wavuze ngo reka turite ibintu byose bitazongera ibyo tunyuzemo ni bibi habayeho ubushake rusange ubwo murambabare ndi gushaka gushyira mu kinyarwanda bitanyoroheye cyane ariko ubwo bushake rusange bwo kuvuga ngo ikibangamiye igihugu kimwe kibangamiye bose icyo ni kimwe kuvuga ati responsabilité yo guprotectinga cyangwa se responsabilité de protéger
inshingano yo kurengera abantu no kubarinda
izo ntekerezo zose zishingiye ku ndangagaciro mpuzamahanga ibihugu bisa nk'aho byemeje binyuze muri convention nk'izi no gushyiraho amategeko na za bariyeri zituma ibyo bintu bitazongera ubwo bushake bwose n'izo ntekerezo n'indangagaciro mpuzamahanga ni uburyo bumwe bwo kumva uko isi yabonye isomo ikumva ko yumvishe isomo ikavuga ati never again bitazongera
ariko byarongeye
na niyo convention twumvise Thomas yasobanuye neza icya mbere umuntu yavuga ni uko nyuma yaho uko baza byarongeye za leta byaje kugenda bitahubwo reka tuvuge mu mvugo isanzwe ni uko kuva muri ubwo bushake rusange hajemo za leta zikomeye cyangwa se ubushake bwa leta bukomeye ubu icyo ndi kuvuga hano ni leta ifite imbaraga ni leta yongeye gusubiza pouvoir mu gushaka inyungu zazo ni leta ihungabunga inyungu zayo hirya no hino na influence hirya no hino mbese ikintu cyitwa cya realisme kiza gikomeye nyuma yaho za 48 ku buryo leta ikomera nka acteur wa relation internationale ku buryo wa muryango mpuzamahanga ugasanga ibyemezo bifatirwamo mu byo gutabara mu byo guhagarika ibigiye kuba nubwo hashyizweho uburyo bwo kuvuga ati reba insima zose zashyizweho kugira ngo dukore alert
intabaza
ibyo byose ukabona yenda dufite inzego nyinshi n'imiyoboro myinshi yo kubona amakuru y'ibintu bigiye kuba ahantu ariko ubushake bwo gufata icyemezo bugatinda ni wa muryango mpuzamahanga ufite ukuntu uteye ufite ukuntu wari wubakitse ariko wubakiye ku bushake bw'igihugu ubwo rero aho twagannye nyuma yaho ni muri za leta zikomeye zibungabunga pouvoirs zazo zibungabunga interes zazo zibungabunga inyungu zabo ku buryo butandukanye ku buryo muri wa muryango ntibakomeza guhama kuri ya mahame ahubwo batangira kujya mu nyungu zabo iyo ni realisme rero iri kubwira uko za leta zagiye zidevelopa ndetse bikurikiraho na za leta kuva 50-60 mu bihugu byinshi byo muri Afrika hazaho ndetse za leta zigitugu muri iyo myaka yose irongirimo ubwo rero icya mbere ni ukuntu iyo miyoborere yaje kuba mibi ariko bishingiye ku kintu gikomeye cy'ubukoroni ibitsigitsigi by'ubukoroni byaje gusiga amateka bayahinduye cyangwa se falsification de l'histoire
bakayavuga uko atari
ukazajya urazajya ufasha ibintu bya
amateka y'abantu bakayavuga uko atari
n'urujya n'uruza hagati y'abantu byose byandikwa ukuntu ku buryo amateka yabaye falsifiye ibyo biba ibitsigitsigi bikomeye by'ubukoroni ndetse bikomeza kubakirwaho bizana imiyoborere mibi iyo miyoborere mibi ni ingoma z'ibitugu zagiye zituma hasaba kwinyagamburiro abantu ntibagire icyo banenga muri za politiki zihari ndetse bigatuma na systeme d'education cyangwa se uburezi imisesengure cyangwa se imyumvire isesengura iba mike cyane byiyongeraho noneho ikindi gikomeye cya gatatu ubukene bukabije buri yubaka iyo abantu bamaze gukena rero
ni ukuvuga ubukene buba buri mu baturage
ubukene buri mu baturage ariko ubwo no mu bayobozi muri icyo gihe kuko haba harimo ubukene n'ubwo ubukungu buba bwihariwe n'abake cyane muri bwa buyobozi ariko nabo ubwabo burya ntabwo baba bisanzwe gukoresha bwa bukire baba bafite murabizi neza n'ukuntu binarangira birangira nabi ubwo n'ubukene mu mutwe buba burimo reka turi kuvuga n'ubukene bw'ibitungo gusa iyo utangiye kwima abaturage ibyo bakwiye ntubateze imbere ufite ntabwo ari umukene ukena wa mbere niwo bukene niwo bwinjiye mu mutwe wa mbere nk'ubuyobozi iyo ubona utaha abaturage ibyo bakwiye kubona kandi babifite uburenganzira ubwo navugaga ubukene kuri izo nivo ebyiri reka noneho mvuge ibintu biba byiteguwe ibintu biba biteguwe ku buryo noneho buri wese aba atangira kuvuga ati ninde responsable w'ibi bintu ariko mbamo kuba ntarize kuba ntagira akazi kuba ntagira ibi n'ibi ugatangira ugashaka ninde nyirabayazana ninde wateje ibintu icyo gihe rero politiki mbi z'imiyoborere zagiye zuririza kuri ibyo bigafata ibice bimwe by'abaturage bikabiganisha aho ngaho ariko byo bijyanwa n'ingengabitekerezo ya jenoside n'ingengabitekerezo yo kumaraho ikindi gice bikazana icyoba muri sosiyete icyo cyoba kirangira noneho hagiyeho za etape zo gukarasisha abantu zo
kubikira
ndetse no kubadisimina
yego se dr duhiniye aho ngaho
ukabagira ibintu ugatangira ugashyiraho gahunda ndetse ukabatandukanya ugakorariza ugatangira ugashyiraho umugambi wo kumaraho ndetse n'igice kimwe cy'abaturage
nagira ngo nibutse abaduteze amatwi ku iyi ngiyi ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga insanganyamatsiko rero ni ku masezerano mpuzamahanga yaje kuba itegeko yo gukumira no kurwanya no guhana icyaha cya jenoside nagira ngo rwose duhe ijambo abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika uwa mbere uri kuri telefone yitwa Museveni Rehema Museveni we
ndabumva
ndabona uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
yego
mukaye gace
nk'uko ubivuze murakoze cyane ndi muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma
gusha ku ngingo
yego yasohoye ayo mategeko yo gukumira ikorwa rya jenoside ariko twabonye jenoside yakorewe abayahudi hari jenoside yakorewe abaturage hano mu Rwanda ariko na hano muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo haracyari intambara usangamo kubiteraterana hirya no hino ese ibyo byose ko bibireba icyo kitura kandi hari ayo mategeko bayisinyira ugasanga abantu za ngengabitekerezo zo kugenda bazana ivangura kandi kuko jenoside kijya gutangira iterwa kwanza no kuvangura
na ikibazo cyawe ni ikihe
ikibazo ni kuki amoko yagenda gavangura na mu gihugu kandi yonibireba namo nitwe zihari n'intambara iri hano iwacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyane cyane mu Burasirazuba
Museveni
ibyo
ibyo nimba wakurikiye neza uko Dr. Ndushabandi yatangiye abivuga ndumva ibyo byose yabivuzeho nuko ndagushimiye Radijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho duhamagare Havugimana Damas Havugimana we urakoma wabwira umushyitsi aho uherereye
ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
mu kahe karere
karere ka Nyamagabe iba minisitiri wanjye benshi bagiye babisubizaho ariko njya nibaza nko kuri iyi si hariho imiryango mpuzamahanga ikomeye harimo n'ibihugu bitandukanye njya nibaza nk'ubwicanyi ko bukunda gukorwa kenshi nyine mfite inshingano zo gufata umwanzuro hakiri kare kugira ngo ubwicanyi bwe bwahagarara ye gukomeza gukorwa mu bihugu bitandukanye bifite hano ku isi ikibazo mfite mu by'ukuri umuntu wafata cyangwa se igihugu cyafata umwanzuro mbere y'igihe ni nk'ikiyenda ku buryo twavuga ko bakaba baratetse ku nshingano bari bafite nicyo nshaka kumenya murakoze
urakoze cyane Dr. Ndushabandi wamubwira iki rero
yego arakoze cyane ndagira ngo Museveni ibintu yavuzeho hari icyo yavuze ati mu karere harimo intambara harimo ndetse n'amagambo ubona mabi aganisha ahantu kuki oni nasiyozini cyangwa se umuryango mpuzamahanga utagira icyo ukora ngira ngo byamaze gusubizwa ndagira ngo tumushimire nawe ariko intabaza ni nyinshi kominikasiyo yakozwe ari nyinshi ndetse tunizera ko ibihugu bitandukanye byafata ariko ibibazo birafatanye n'icyavuga Imana Damasi tumushimira uri Nyamagabe aravuze ati hari imiryango mpuzamahanga yindi ati ugasanga bitangiye ari ubwicanyi bigenda urucogocogo buhoro buhoro atukibaza ninde wa mbere ugomba gufata umwanzuro reka musubiza icya mbere ko responsabilité cyangwa se ugomba kubungabunga ubuzima bwa bene gihugu wa mbere ni leta ubwayo okay ni leta ubwayo ubundi ifite muri responsabilité yayo population yayo abaturage bayo kugira ngo ibacungire umutekano ibahe ituze ndetse banatera imbere mu buryo bwabo iyo leta rero itabishoboye ubundi haza ibyo navugaga byo guprotege abasitoye cyangwa se responsibility to protect ubwo utangiye gushaka imbaraga zindi iyo ubwo bwicanyi butavuzwe na societe civile imiryango itegamiye kuri leta imiryango mpuzamahanga yindi ngo ibivuge ibyo bintu bihagarare icyo gihe wa mugani bitangira kuvuga ati ninde wundi wa gatatu wava mu gihugu waba turutse hanze akaza kubihagarika
cyangwa se nanone tugendana nubwo societe civile yabivuga ariko leta kubera ko ifite ingufu n'inyungu zayo ikabisuzugura kuko no mu Rwanda burya byarabaye imiryango yatezaga ubwega hakiri kare nuko komeza ninde wa gatatu rero
uwa gatatu rero ni uwo nguwo hanze wundi umuryango mpuzamahanga ubireba ikohereza intumwa ikabona amakuru ikabishyira hamwe hakabaho prosesi cyo gufata icyemezo iyo prosesi yo gufata icyemezo nanone twaba tumaze kubivuga dutangira ko kenshi yabaye inzira ndende kubera za leta zigize wa muryango mpuzamahanga gufata icyemezo bigatinda bijya gutinda ugasanga abantu bamaze kwicwa ndetse jenoside ni nako yabaye nko mu Rwanda ndetse n'ahandi ariko kugira ngo bihagarare umwanzuro ufatwa nande cyangwa bigenda bite icya mbere ni uko amaraporo yose akorwa n'igihugu ubwacyo n'imiryango mpuzamahanga n'imiryango itegamiye kuri leta mu gihugu ubundi hari aho ishyirwa abantu bakaba bashobora gufata umwanzuro byihuse ariko kubera za nyungu za leta zitandukanye zigwana ndetse bya bitigitigi by'ubukoroni ukagira ngo abadukoronije mbere nibo bagomba kujya kutuvuganira ukifuza ko habanza kuca mu gihugu runaka cyangwa se umuntu runaka cyangwa se imiryango runaka birije kuvuganira igihugu niho bitangira. Reka mvuge ko rero bigarukira ku leta ubwayo. Leta ubwayo igomba kubaka inzego zikomeye, igomba kubaka amategeko akomeye, igomba guha umutekano usesuye buri wese. Niyo base yo kurwanya iki kintu, naho iyo bitari uko nguko utangira muri diplomasi ukavuga ati nimumfashe rero, nimumfashe iki wanjye ndabona byananiye, ndabona hari ubwicanyi bwinshi buri mu gihugu, ukaba wibaza imiryango mpuzamahanga cyangwa imiryango uherereyemo muri akarere. Nibyo tugenda tubona rero izo insima zose zihari, ariko reka mvuge ngo leta ihamye, leta ifite amategeko, leta ifite inzego ishyira umuturage umutekano w'umuturage imbere ya byose cyo bungana, nicyo cya mbere kigomba gukorwa. Ubwo umwanzuro wo gutabara iyo byananiranye ni umuryango mpuzamahanga, ariko kenshi ngo akihanze kazi kuri hisi harya
akimuhana kazi kuri hisi nibyo.
Ubwo rero n'imbogamizi irimo ni nyinshi, ariko hari aho ziriya ngabo zihuta cyangwa zihute zije zihagarika ubwicanyi bifata igihe, kuko ingabo ntabwo runyifite ingabo zazo, ingabo zituruka mu bihugu bigize wa muryango mpuzamahanga. Processes cyangwa se inzira yo kwemeza ko izo ngabo zijya gutabara muri cya gihugu bifata igihe, ukongeraho noneho n'icy'ubushobozi bwo kuzana izo ngabo kugira ngo zijye gutabara hahandi, ndetse bakanakumira ndetse bakanubaka amahoro mu buryo burambye. Iyo nzira rero kenshi niho navuga ngo umuryango mpuzamahanga wagiye unanirwa kenshi guhuza ibyo byose kugira ngo icyemezo gifatwe byihuse, ariko hari cyanyuma gikomeye kugira ngo n'izo ngabo zinjire muri cya gihugu kiri mu bwicanyi. Bisaba ubushake minimum political will kugira ngo za ngabo zinjire, kuko hari ikintu ntakoreka buri gihugu gikoresha muri ubu buryo, ni ikintu cyitwa sovereignty. Sovereignty ni ikintu
ubusugire bw'igihugu.
Ubusugire rero ni ikintu gikomeye cyane kuri za leta, nacyo cyanagaragaye nyuma za 1945 ko suverenite ari ikintu ntakoreka utavogera ikindi gihugu uzaramye izindi ngabo utabanje kuganira na cya gihugu. Icyo
ubwicanyi
buri gukorwa n'imitwe yihariye biroroha, ariko iyo ubwicanyi buri gukorwa na ya leta icyo gihe biragorana. Icyo kintu cya suverenite kigatinza ya nzira, n'ubundi yabisanzwe igoranye kugira ngo za ngabo zihagere zivuge ngo iyo zigezemo hagati, rero iyo zigezemo kugira ngo zizagume hagati zivuge ngo tuje gufasha inzego zihari kugira ngo ubwicanyi buhagarare, kugira ngo za ngabo zihagume kandi zigume muri wa murongo. Nabwo twagiye tubona ingabo zinjira ahantu zigahindura umurongo kubera inyungu za bya bihugu, cyangwa se bahagera bagasanga nta condition minimal. Condition minimum ni ukuvuga ngo habeho infrastructure, habeho imihanda, habeho uburyo bwo kugenda, habeho inzego, niba urugira hubariza inzego. Rero iyo kenshi zitubakitse no gutabara biragorana, ubwo hagati abantu bakaba bari kwicwa. Ubwo na cya kintu cya suverenite cy'ubusugire ugahora ukinegosya buri gihe kugira ngo ya leta igire ubushake buri minimal kugira ngo bukopere mu guhagarika bwa bwicanyi.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ariko rero Dr. Ndushabandi, dukomeze duhe ijambo abanywanyi, ariko hari akantu nagira ngo tuze kugarukaho nanone k'igihe binaniranye umuryango w'abibumbye wihaye ububasha bwo kuba bwaya kuza ikashyiraho amahoro ku ngufu, imposition de la paix. Ubwo ngubwo nako turaza kukavugaho. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro ku myaka 75 y'amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no kurwanya jenoside no kuyihana. Umushyitsi rero ni Dr. Eric Nsanzubuhoro Ndushabandi, ni umushakashatsi muri ibi bintu byerekeranye na jenoside, ni umushakashatsi mu byerekeranye no kutibagirwa n'amateka. Kuri telefone dufite Maniho Doris. Doris, uraho urakomeye?
Yego, n'amahoro.
Ubundi amazina yawe nyakuri ni ayahe? Amazina yawe nyakuri ni ayahe?
Imana iriho Doris, ni ibyo nyine.
Imana iriho ni ukubera ko wanditse man ushyiraho akantu. Imana iriho.
Imana iriho Doris.
Uherereye he?
Mu Burundi, muri komine Matana, intara ya Burundi.
Nuko gusha ku ngingo
Ee ndiko ndumva ibintu mwako mwavuga bijanye n'imyaka 75 iyi hatimatse ni cyane cyane amategeko yo guhagararira kwanya ibinyago.
Yego, nuko ufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Icyumviro nico narinzitse kuko bijanye n'ibinyago. Ubundi ndiri kugira umuntu umwe n'inyigisho zitangwa rero ko inyigisho ziyatakiye mu nyigisho no kubikora byo cyangwa inyigisho bose kumubaye mu bene cyo kubagashika
Imana iriho urakoze rwose umurongo wawe ntabwo umeze neza cyane ariko turagushimiye tuzasubira Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho duhamagare Niyitanga Simon Niyitanga urakomeza uherereye he
mu Rwanda mu majyepfo mu karere ka Kamonyi
nuko gusha ku ngingo
rero icyo ngira ngo mbaze umutumirwa ndagira ngo amubwire ese kuba ibintu bimwe na bimwe cyangwa amagambo amwe n'amwe avugwa abasa na Sikiroga cyangwa amagambo gusa adafite ibikorwa biyaherekeje ubwabyo byo abona bitaba bifite ikibazo muri ibyo kuba Roni cyara hasi kavango twadudu komire jenoside nyamara mu bitabiriye inama ya Roni harimo bamwe mu barimo batera inkunga ibihugu birimo bikora jenoside abivuga nk'iki kuba abitabira Roni ubwabo nabo harimo abashyigikiye cyangwa bagiye bashyigikira jenoside kandi iyo nama yabaga nabo babaga bitabiriye abo nabo ikibazo kirimo abona ari ikihe wenda ngira ngo mvuge ntatinze cyane ntamaze umwanya ambwire nanone kuba abantu mu bihugu byabo bwite wenda duvuge n'imbaroni abitabiriye wenda nk'igihugu urugero wenda nk'ubufaransa bwitabiriye burangije gunatera inkunga cyangwa bufasha mu buryo wenda butaziguye jenoside yaberaga ahantu runaka kuba abanyagihugu b'icyo gihugu mu bwa
niyitanga umurongo we uracitse
nari ngihari bigenda gute kugira ngo bisange aho hantu nabo bumve ko ibyo bigishijwe n'abayobozi bya hirya ngibyo bigomba gukunda uruhare rw'ubuyobozi mwaho ngaho ruremera rute kugira ngo abayobozi bose bisange kuva kuri perezida kugera hasi kwa mudugudu bisange bose mu mujyungu wo gukora jenoside
ye Niyitanga urakoze
urakoze
Dr. Ndushabandi
yeka
iyo wamwumvise
namwumvise n'ikibazo cyiza cyane ndamushimiye ariko reka ngire icyo mvuga ku ngingo ya mbere aravuze ngo muri uwo muryango mpuzamahanga harimo za leta ndibaza ko ari kuvuga za leta complicite cyangwa se kuba zakagombye kuba zafasha mu gukemura ikibazo byihuse bwa bushake rusange bukaba burahujwe byihuse cyane n'inyungu z'ibyo bihugu ikihuta abagahagarika jenoside cyangwa se ntibishore muri za propagande cyangwa se bagahagarika ubwabo amagambo aganisha ku bikorwa bya jenoside mu by'ukuri iyo wumvise ko bari kubaza abatwumva bari no kugusha kuri kubera mu karere kandi tutaceceka imvugo z'urwango imvugo propagande zirimo ideoloji ngengabitekerezo yibasira igice kimwe cy'abaturage ni ibintu koko bya bihugu biba bikurikirana ariko ntihagire icyemezo gifatwa nagira ngo mvuge ko muri uwo muryango mpuzamahanga usibye ibyo navuze imbere kuva ku ngingo ya mbere yo kuvuga ubushake rusange kuba wabyandika ukabisinyira ukabishyira muri aya mategeko mpuzamahanga ntabwo bivuze ko uzabishyira mu bikorwa navuze cyane kenshi ibyabangamiye cyangwa se ibibangamira za leta mu gufata icyo cyemezo n'imbogamizi zirimo ariko icyo nakongeraho gusa ni iki nuko muri politiki mpuzamahanga habamo ibintu byinshi navuze mvuga ko mu politiki mpuzamahanga habaho buri leta gushaka gukomeza ubuhangange bwabyo n'ikintu leta iba ishakisha isanse yayo rero hari ndetse igihe byamaze
hari ibihugu byicara mu muryango mpuzamahanga bivuga ko bivuganye ibihugu byo muri Afurika cyangwa se bakicaye muri ka kanama ku mutekano kaoni
gashinzwe
umutekano ku isi bakaba nk'aba porte parole z'ibihugu bimwe na bimwe. Abo rero ukuri kw'ibiri kubera mu bihugu kenshi barakugoreka bakakuganisha aho bashaka mu gihe bashakiye bitewe n'izindi negosiyasiyo ziri ku meza na bya bihugu by'ibihangange biri ku meza, tugasanga ubuzima bw'abantu buri gushirwa ku munzani umwe n'izindi nyungu ushaka ahantu. Reka mbivuge uko biri. Urashaka peteroli, urashaka gazi, urabizi neza ko itora rizatambuka ari uko nawe uritoye. Wowe ushaka kumwanzuro uvuga ko hari ubwicanyi buri kuba ahantu kugira ngo oni ifate icyemezo, icyo ugasanga bigiye ku munzani umwe kandi abantu bari gupfa. Inyungu iyo uvuze ngo za leta nyuma y'izo iyo myaka 45 za leta ziri kugengwa cyane n'inyungu zazo ku buryo na negotiation ku meza mpuzamahanga bibangamira ryatabaza kwa gutabara ahantu hakubitanye bwabereye. Reka mvuge kuri ku ngingo ya kabiri yavuzeho. Ubwo navuze n'ubutegetsi bwo gufata ibyemezo aho ubushake bwa politiki buva mu bihugu bigize wa muryango, ibi twagiye tubivuga. Ariko reka mvuge kuri ingingo nziza nanone yavuze, ati bigenda bite kugira ngo abayobozi bo mu gihugu kimwe kuva mukuru kuzagera ku muyobozi w'umudugudu no ku muturage usanzwe no ku mwana no ku mugore no ku musaza ingengabitekerezo iseseka isesera igatuma abantu bajya mu mugambi wo kumaraho. Reka mvuge ko bitangira byasasiweho bya bindi navuze ntangira. Ubuyobozi bubi, ubukene bukabije, ingengabitekerezo zigishwa, inyungu z'abantu ku giti cyabo gitsinda runaka, gusiba amateka cyangwa se ukavuga uko atari, ukagira bamwe ba victime abantu ukabagira ba coupable, iyo victimisation igakomeza, iyo culpabilité generalisée igakomeza ku buryo n'umuturage ukamwima ishuri, ukamwima uburyo busesengura bwimbitse imitekerereze isesengura ukayimwima, hanyuma ukagobeka ubwenge bwe na propagande nyinshi, wajya no mu ishuri ukanigisha bikagira naho wa wundi ugomba kwishwa nawe akajyageraho yumva ko agomba gupfa koko nawe bikajya mu mashuri bikajya muri administration. Nibyo byabaye, nibyo bigenda biba, noneho bigasa n'ibigenda mu mategeko. Kondisiyo zose zamara kwemerwa ubundi ugahakana n'ibyo uri gukora ku buryo wa muturage noneho agira ahantu ati bya bintu ntabwo ari ibyo burya. Ariko nyamara washyizeho intent, washyizeho intention, washyizeho umugambi, we abazi neza hari kuganisha abaturage. Ntabwo kuhakana ibyo ari gukora rero ategereza ko ibanza bigakorwa ngo birangire, ajya gutangirana ahakana ibyo ari gukora. Itsinda ry'abantu bakeya rigenda rikwirakwizwa, bikigishwa, bikaba institutionalize, bikajya mu nteko ndetse bikajya no mu migirire ya muntu ya buri munsi. Ubwo rero ni gusanga rubanda nyamwinshi, umuturage usanzwe, umuyobozi urwego runaka, ariko wakongeraho n'inyungu ze bwite, noneho bakanamwigisha igihe kirekire ko aba batandukanye n'aba, aba bakwiye gupfa, nibo baduteje ibibazo n'ibindi n'ibindi nk'ibyo. Iyo processus rero irimo ingingo zigera ko ku icumi zigenda zinakubwira ati wa muntu ugiye kwica nta nubwo ari umuntu, ni umwanzi, ni umunyamahanga, ni inzoka, ni umuntu wo hanze. Iyo classification ijyana no gutanga ibiranga wa muntu, ukanashyiraho ibintu byose bimudiskrimina, bimuvanaho, bikamushyira iruhande, bikamudezimaniza,
bikamwambura umuntu ubwe, yego
bikamwangira umuntu, hanyuma ukashyiraho na organization, noneho ugashyiraho ya planification ya programmatique ya ideologie, ugashyiraho noneho bati nabo uyitirira ko ugiye kubikora mu nyungu z'igice runaka cy'abaturage. Ibyo byose ubwenge bw'umuntu bukayoba, bukayobera mu byo wamubeshyeshe nabyo bikayobora ariko nyine ibitekerezo byimbitse, ubundi ugahita uporariza, ugahita ushyiramo icyuho hagati y'ibice bibiri, bigatuma noneho imyiteguro yawe yoroha, persecution ukayikora ndetse ukanahemba uwabikoze, nyuma yaho ugashyiraho umugambi wo kumaraho. Ariko muri iyo nzira yose ariko ugenda uhakana ibyo uri gukora byose, dinayo ikaba imbere, ikaba mu gihe, ikaba na nyuma yaho. Ubwo wa muturage yarambajije, wa muyobozi wo hasi nawe ntabwo ari extra societal, agizwe n'igice cy'abaturage muri cya gihugu. mu kutoteje inyungu ze mu kubunga bunga inyungu ze nawe akagwa muri ibyo byose ugasanga noneho na za genocide zose zabaye kugeza ubu ngubu ni za leta zibikora uburyo utagiraho uyobera ngo ucike
za leta ziba zifite ingufu
yego
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda umushyitsi ni Dr. Eric Nsanzubuhoro Ndushabandi umuhanga mu byerekeranye no gukumira kurwanya amateka bese bya genocide no kutibagirwa turi kuganira rero kubera isabukuru y'imyaka 75 ishize isi yiyemeje ngo genocide ntikabe ukundi never again kuri telefone dufite Gashumba Emmanuel Gashumba we
karame
urahura koma
ndaho muraho namwe
ndabona nimero yawe ariyo muri Uganda uherereye he
ndi hano mukuru Masaka
yego
none uvuge igitekerezo cyanjye ku munsi wa genocide
yego
ndabibona yuko ntabwo bari ukwiriye akabaye banawuvanaho kubera yuko ubu mu bimwe mu bihugu tureba bifu biyoboye isi nibyo bigishyiramo imbaraga urebera muri Palestine iyo muri iki gihe
ye urakoze cyane Gashumba we
sare bambe murakoze namwe
ye Dr. Ndushabandi hari umuntu watwandikiye kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu yitwa Silver Mwizerwa ati genocide ntiyakabaye ukurikije isi ukurikije imbaraga isi ifite iyo bisubiriye rero biba ari ubwende bw'uwo muryango mpuzamahanga mu kutabihagarika akangaka bakavuga wiki ntiyakabaye ukurikije imbaraga isi ifite
yego navuga ko rwose bishoboka ibyo avuze nibyo wa mugani na no muri 94 twibaza gukuma genocide yaba mu gihe itumanaho byari bimeze bitya mu gihe urujya n'uruza hagati y'abantu byari bimeze bitya ibintu nta gitunguranye ibintu baba biza bibona icyo avuze nibyo koko ntiyakabaye kandi turasaba mu gihe tunakora igitekerezo tunasaba ko bitazongera koko n'ibihari bihagarikwe ariko kubona habaho isubira buri gihe nta nubwo reka mbe pesimiste gatoya nta nubwo navuga ngo bigiye guhagarara ubwo ariko icyatuma bihagarara ntibisubire icya mbere ni ukugira umuturage ufite imyumvire iteye imbere wize kandi ufite ubumenyi akagezwaho ibyibanze akagezwaho ibikorwa remezo nk'ishuri n'imihanda ku buryo n'amakuru amugera muri iki kinyejana aho dufite itumanaho na media sosiyo aho kugira ngo nanone zikoreshwe neza ziracyakoreshwa nazi kandi zakabaye amahirwe y'abaturage kugira ngo bagire amakuru nyayo kandi barwanye ikibi kuko ikibi n'ubundi usanga ibyinshi byigishwa umuco w'amahoro nabyo ni byinshi ndetse hari n'amateka meza menshi yakagombye kuvuga ati byaba akarorero cyangwa se example ku bandi ku buryo barwanya ikibiyo kitangiye kuzamuka ku buryo icyabaye ahangaha ntikizongere kuba n'ahandi bibabera isomo ariko abantu baragenda bagahitamo amakuru ikibi kiba kigihari muri sosiyete abaturage bagihitamo guhitamo ikibi bagahitamo gukoresha imiyoboro aho kugira ngo bakwirakwize ibyiza bagakwirakwiza urwango izo factory ni nyinshi iya mbere n'abanyapolitike bamwe na bamwe bagikoresha abaturage mu nyungu zabo ibiri kubera mu karere k'ibiyaga bigari n'abaturage badafite imyumvire isesengura ndetse bafite n'ubukene bukabije ku buryo iby'ibanze batabigeraho ubwo rero iyo uburiye aho ngaho mu nzego zigisha mu nzego zirwanya ubukene ushake no muri no mu miyoborere iri demokratike ituma habaho za forum z'abaturage aho abantu bahurira bakaganira bakungana ibitekerezo ku buryo ndetse na gahunda z'umutekano ziba zibareba ku buryo udategereza umuturage wa mbere n'uwa kabiri wicwa kubera icyari cyo n'icyo ari cyo cyose kindi kitaba ngo umuturage kirebere reka mvuge ngo piramide tuyihindure tuyishakire mu baturage turebe na za leta dukomeza kubaka inzego zihamye zatuma umuturage ashobora kuba yavuga ikibi kiri kubera iruhande rwe ntikizongere ngo gifate intera y'indi ariko tuzamuka kugira ngo itazongera ya jambo akoresha ati ntiyakabaye bizaba impamo bisabye ko nanone ko habaho za reforme zikomeye cyane ariko ntidutegereze ko habaho ingufu zituruka muri muryango mpuzamahanga Washington aho gushyiraho imiryango y'akarere ishobora kubishyira muri gahunda hakabaho n'uburyo bwitabaza byihuse ari nabyo tugenda tubona mu miryango mpuzama muryango y'akarere regional blocks sinzi uko nayivuga ariko uburyo bwo gufata icyemezo bwihuta kurusha ko bwajya muri gasozi ubwo tugenda twegera rero tuva kuri ya leta tujya ku miryango ihuye aho ihuriye n'ibindi bihugu biri hafi mu karere bigenda bitanga amahirwe y'uburyo bwo gufata icyemezo uburyo bwihuse icya mbere icya kabiri gushyiraho ingabo zishobora gutabara aho rukomeye byihuse ndetse bitanasabye ubushobozi bwinshi nka bwa bundi dutegereza ngo bya bihugu by'ibihangange bibanze bitanga ubushobozi
aho ngaho reka duhite tuhafatire reka Dr. Ndushabandireka aho ngaho duhite tuhafatira iby'ingabo yego wanabisobanuye ko ari ibihugu bitanga ingabo n'amafaranga n'ibikoresho uko bibishatse iyo ingabo z'umuryango w'abibumbye zigiye ariko rero usibye kuza kujya hagati y'abantu hari igika cya karindwi mu masezerano mbese mu itegeko shingiro ry'umuryango w'abibumbye chapitre 7 ryo riteganya ko umuryango w'abibumbye mbese umuryango mpuzamahanga communauté internationale ishobora kugenda igakoresha ingufu igashyiraho amahoro ikagarura amahoro ahantu byananiranye imposition de la paix aha ngaha hari aho byigeze biba ngo umuryango w'abibumbye uhaguruka uvuga uti ndagiye aha ngaha birakomeye dore ingabo nimugende mucecekereshe abarimo bakora amabi hanyuma ayo mabi ahagarare
example cyangwa se ingero za imposition de la paix cyangwa se
yego nka hamwe
gukoresha imbaraga kugira ngo ukore peace enforcement ingero effectivement ni kera ko kubera impamvu twavuze haruguru ariko hari aho ugenda ubibona nk'ahantu hagiye habaho za casque bleu z'ibihugu ariko hakabaho n'amasezerano hagati y'ibihugu bibiri bilaterali ndetse ubu ngubu nkanabivuga nk'uburyo butatu hari ingabo zijya mu gihugu bishingiye ku masezerano ziri hagati y'ibihugu bibiri ndetse aho ngaho habamo ubwinyagambo rwo kumvikana byihuse ko ahantu aha hari ubwicanyi tugende tubuhagarike dufatanyije n'abenegihugu aho ngaho ubwa kabiri ni ingabo z'umuryango wa Afurika African Union ugasanga yenda aho ngaho naho ntabwo ingero ari nyinshi zituma ushobora kuimpoza ingapi militirateri yo rwose ya nasiyo zimwe cyari ibibazo niyo mpamvu tugenda duhura n'ibibazo ariko reka ntange n'ingero yenda abantu banamenye doctrine ukuntu ugenda iyavuriwe ya peace enforcement hari ibihugu mvuye muri reka mvuge ko mvuye muri Centrafrica vuba aha ushobora no kubibona kuri social media zanjye iyo mbona nko muri Repubulika Centrafrica ibintu biri kuhabera ukabireba nk'ibiri muri Mozambique numvise hari abanyarwanda benshi ariko dukurikira bajya banamenya n'amakuru y'ingabo
n'abarundi nyine aho hose baba badukurikira nibyo
bose babakurikira hari nk'ibyo niboneye ubwanjye aho ubona ingabo ziriyo muri cadre ya cooperation bilaterale na Repubulika Centrafrica
amasezerano y'ubwite hagati y'ibihugu bibiri
ego bafite ubwinyagamburizo buhagije ubwo ndi kuvuga marge de manoeuvre ngari kugira ngo bajye gutabara aho rwakomeye no kwirukana imitwe y'iterabwoba ndetse n'imitwe iri guteza ubwicanyi icya kabiri ni ukureba chapitre 7 nk'uko bivuga kugira ngo icyo cyemezo kizafatwe kondisiyo zazo mu mategeko mpuzamahanga cyagiye kigorana cyane kuko turavuga ngo ugiye gucunga umutekano ariko nanone ntabwo wemera ko haba ingabo yawe isa nini
nta musirikare wawe ushaka kwapfa
ntabwo ushaka ko umusirikare hapfira ndetse kandi koko ntawe ukwiye gupfa nibyo ariko iyo byoyongereyemo ko uriyo ariko ko umenye ko unahagarariye inyungu z'igihugu cyawe muri wa muryango mpuzamahanga les règles du jeu zikumutazita le regle d'engagement kuri terrain wagerayo zigahita zihinduka
mbese ubutumwa uba wahaye aba basirikare n'uburyo babukora birahinduka
kuri terrain yego bigahita bihinduka rendle dagashima zigahinduka kubera inyungu za cyagihugu ariko cyane cyane uko situation iri kuba monitored uko situation ari kwinda bayikurikira kuri rimeze kuvuga ngo tuve kuri ya chapitre yatujyanye tujye kuri chapitre 7 ugasanga bitegereje ko umuryango w'abibumbye wazahura icyemezo kigafatwa ubwo hakaba bibaye total ubwo nanone hano bikaba byaratinze nanone ni bwa buryo gufata ibyemezo umuryango mpuzamahanga biremereye no kutagira ingabo zazo abwo tugashingira ku bushake bw'ingabo zatutse mu gihugu runaka
ahubwo ku by'u Rwanda nasomye igitabo cya General Zareri ngo yigeze gusaba uruhushya kugira ngo arase RTLM ingabo z'umuryango w'abibumbye zirase radio RTLM yari rutwitsi baramwangira kubera ko bitari biri bamubwira ko ngo bitari biri mu nshingano ze ndumva ibyo bintu yarabyanditse mu magambo make kuko biragoye ibyo abasirikare mpuzamahanga ariko rero biruta ubusa ntabwo ari nk'ukuntu Douglas ndi kubwa nawe yanditse kuri Facebook ijwi rya America VOA radio yacu ati gushyira hari amasezerano barihuse buriya se koko barihuse
reka mvuga ingingo imwe kuri cyo wari uvuze iyo bageze muri angajema kuri tere nanone kenshi ntabwo bihutira mu gukemura ikibazo fundamental cause profond z'ikibazo ni ukuvuga na force imposition cyangwa se na peace enforcement bigomba kujyana no gukora monitoring y'ibyitera ibibazo icyo cya RTL wari uvuze nicyo gitumye mbitekereza ku buryo hagati aho habamo in approach holistic cyangwa se uburyo bugari bwo gukemura cya kibazo ujyanye n'imiterere
y'ikibazo cyo ku muziko
cyo ku muziko ko noneho reka tuvuge icyo Douglas avuze kuvuga ngo barihuse muri kiriya gihe ntabwo wavuga ngo barihuse kuko intambara y'isi nta kindi habaye ubwicanyi bwinshi habaye intambara itandukanye ukuntu ibihugu by'uburayi byubatswe ukuntu aya masivilizasiyo yagiye arwana amadini ukuntu yagiye arwana ariko intambara y'isi cyari icyago gikomeye ku buryo gufata amasezerano nk'ayo ngayo kuvuga ati ntibizongere cyari igihe mwaka bya bibiri nicyo navuga
radiyo ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro muri isanga umushyitsi Dr. Eric Nsanzubuhoro Ndushabandi ni umushakashatsi mu byo akora mu bya demokarasi akora ubushakashatsi mu myubakire mu mahugurwa y'abantu mbese mu magambo make ariko icyo turi kuganiraho cyane cyane ni icyerekeranye no gukumira kurwanya no guhana icyaha cya jenoside isi imaze imyaka 75 yuzuye ivuze iti jenoside ntizongere kubaho ukundi kuri telefone dufite umusaza ngeze ndore umusaza
amakuru
uraho neza
ndaho ndagumye kandi ndashima imana ndakomeye
yebwira umutumirwa kuri nawe rero
umutumirwa ndagushuhuje
muraho neza umuzigeze
nitwa ngeze ndore Jean Bosco ni mu Rwanda mu majyaruguru muri Bwisige
yego
rero ndabashimira ariko bakaba tuzi yuko jenoside n'ubwicanyi butegurwa na leta rugashyirwa mu bikorwa na leta bugamije kurimbura ubwoko runaka cyangwa se agace runaka cyangwa se idini runaka nkibaza nko mfite ikibazo urabona yuko muri ibi bihugu bigari urabona ko hari abantu bakomeye bagifite urwango cyangwa se bagihembera urwango mu bantu ugasanga bamwe baratesha abandi agaciro kandi icyo ngicyo kiri mu bintu nabyo bishobora gutuma abandi banga abantu banga abandi ese murabona ibyo bintu bitakwishyura kuko batubwira ngo nango tuzi yuko bavuga ngo never again ngo nizongere kubaho ukundi ese murabona ko urebye n'urwango bamwe n'abakomeye muri ibi bihugu bigari bafite byinshi by'amacakubiri ese murabona bidashobora kwisubira
urakoze umusaza
yego
ngeze ndore Jean Bosco w'ibwisige urakoze Dr. Ndushabandi nuko
yego nuko arakoze bwana ndore avuze ibintu bibiri bikomeye avuze abantu bakomeye mu karere kandi bashyigikiye imvugo z'urwango ese nta mpunyenye ko byaba navuga ndetse ko nkurikije naho ari kuvugira n'ukuntu abivuze ushobora kuvuga ngo imvugo z'urwango ni nyinshi cyane ndetse zimaze no gutanga nange kuvuga umusaruro mubi kuko hari ibikorwa by'ubwicanyi ubona buganishwa muri ya mvugo y'urwango ubwo imvugo y'urwango hano nibitangiye gusesengura umuntu runaka kategori y'abantu runaka ndetse ukanabica yuko ushingiye y'ukuntu basa ukuntu bagaragara cyangwa n'ukuntu wabapange mu mutwe wawe uko bagomba kuba basa nuko bakagombye kuba basa ugatangira ukabona igikorwa cya mbere cya kabiri cya gatatu cy'ubwicanyi umuntu yavuga ngo acte de genocide ziri kuba izo acte de genocide cyangwa se ibikorwa by'ubwicanyi bifite imiterere ya genocide ikibigize imiterere ya genocide nuko haba hariho imvugo n'ingengabitekerezo yo kwita abantu ko bakwiye gupfa ko batarabaho origine yabo ntimenyekane ntiyemerwe nako ugasanga n'umukuru n'umuyobozi atangiye kubivuga ubu kiba gisigaye ni ukumobiliza abaturage benshi kandi nicyo kiri kuba koko ibiri kubera mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo abantu bavuga ikinyarwanda bitwa abatutsi ugasanga nanone ya mvugo y'abo bantu bakomeye ari kuvuga atari n'imvugo nshya ni imvugo ubona yatangiye igihe kirekire yatangiye igihe cya za magirije muri za 1980 muri za 1990 za magirije ndavuga aho abantu bitiriye igice kimwe ko ari abanyamahanga ko abandi bakwiye kuba muri icyo gihugu bikazamuka kugeza ku ngengabitekerezo ya jenoside yambukaga iv'i Rwanda ikagera muri ako karere ugasanga noneho muri za kaminuza nigishamo aho ngaho muri Congo ku universite zo muri Est du Congo aho mperuka kwigisha no kuyobora ibitabo by'abanyeshuri ugasanga abo bakomeye ari kuvuga si abayobozi gusa ahubwo n'abitwa aba opinion leaders intellectuals abo bita ngo ni aba intellectuals turacyafite ibitabo bimwe tugisubiramo bivuga les origines des peuples ugasanga biracyari muri interpretation hamitique bantu biganisha ku mvugo za hate speeches cyangwa se imvugo z'urwango dusanzwe tubona muri social media noneho ugafata igice cya gatatu abantu bakomeye yavuze tugomba kuvuga kandi bakagombye kuba bakina bakora uruhare rwabo n'imiryango itegamiye kuri leta ni za kiliziya n'imiryango y'imyemerere ugasanga ibyemezo cyangwa se uruhare bagira mu guhuza abantu benshi bitajyana n'imbaraga bashyiraho mu kurwanya izo hate speeches birutse kuganira n'inzego za kiliziya gatolika biragaragara ko hari ubushake bwo kureba aho ibyo byose biva aho byagombye kuba byubakiye rero niheka ngo tubirwanye tunabihagarike ni imyumvire isesengura n'uburezi bwubaka umuco w'amahoro n'inzego kuzishyira hamwe bagakumira hakiri kare n'umuryango mpuzamahanga wa Nations Unies ndabyibuka turi mu tsinda rya UN tureba icyakorwa mu karere twari Kampala barahahuriye n'abavuye Congo n'abavuye Uganda n'abavuye Burundi kugira ngo abantu barebe muri action plan icyakorwa kugira ngo ibyo byose bihagarare uruhare rw'abantu bakomeye umugani we ni uruhare rukomeye cyane wanabashakira muri izo nzego zose ku buryo abantu bagira icyo bakora hakiri kare ibintu bigahagarara ariko reka tunavuge ngo never again ariko reka tunahagarike ibiri gukorerwa mu karere k'ibiyaga bigari ubona bijyane n'ingengabitekerezo yabayeho muri ako karere tugende tunakemura ibibazo by'imibanire hagati y'ibihugu murakoze
hagati aho ngaho ibyo uvuze byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo imiryango mpuzamahanga iherutse kuvuga umusirikare wa leta wo muri Lieutenant ari mu ngabo z'igihugu hanyuma abantu baramufata bamuhondagura amabuye bamuteragura amabuye ngo ni umututsi arapfa imiryango itandukanye yarabyamaganye ingabo z'igihugu za Congo nazo zaravuze ngo birababaje barabyamagana nabo ariko nyine ntabwo twiye twumva ingamba imiryango itabogamiye kuri leta byibura cyangwa se leta ya Congo ingamba yafashe kugira ngo ibyo bintu kuko bitazongera mu magambo makeya twanzura kuko ibyo abantu bakomeye nirwo ruhare rukomeye cyane rutuma amabi agira kuri urwo rwego. Dr. Eric Nsanzubuhoro Ndushabandi uri umushakashatsi muri kaminuza yitwa Université Catholique de Louvain mu Bubiligi, wigisha muri kaminuza y'u Rwanda no mu zindi kaminuza zo mu karere. Ndagushimiye cyane rwose umwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Ninge bashimiye Bwana Thomas
kandi nakagaruka. Maze rero namwe nshuti banywanye b'Ijwi rya Amerika mwese aho muva mukagera, ndabashimiye cyane. Twaganiraga ku myaka 75 ishize isi ivuze ngo never again genocide, ntizongere kubaho ukundi, kandi amasezerano yashyizeho ahamagarira buri wese kubigiramo uruhare. Murakarama.
Yere kumutima tubifurije kuramba.